It's a Friday night. Ita wenza kwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the Odie dance. And shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Na ikibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Form ni kutesa.
Na tese, na tese, na tese. Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Yeah, niko na form. Usiku to dawn, mbogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mba tukukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Tho simpatico phone, nasikia ako salon. Tulomi ndo the bomb, club pia imikrom. Mbogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Neko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chat, uweki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi washanza kuleo, mekali ya floor. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize ganji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha kufitesa.
Cause leo ni kutesa.